Yeah.
Uh-huh. This is the guy. We always path to the top. Man water.
Naanza na hii sifa yangu mkwe. Mi sifa mingi na ukwezi. Mi sina makuzi, takupenda wewe. Tampenda mama na baba yako na ndugu zako. Takupa mapenzi mimi
mavumbole, vumbole
jawaipewa
mavumbole, vumbole
taka sikie
mavumbole, vumbole
kakumoradi. Tatizo la kosheri unanistajabisha, unavonipendaga kweli. Oh, inanuma wifu naona mina umia. I'm in love wewe, nampenda sana.
Penda ne beziliwe sawa sawa. Isinye nusu na roba kwa kilo.
Show me why you deserve my girl.
Tupenda ne Bakongo, Tanzania, Uganda, Kenya, Burundi, na Rwanda, na Zambia mpaka Mozambique, Ghana mpaka Nigeria, Cameroon, Sudan mpaka Somalia. Africa, Africa nzima tupenda ne.
Tupenda ne, tupenda ne beziliwe sawa sawa.
Sikia homa ile homa ya jiji ni wewe. Wanajitama sponsor my love wa siku zingue. Wanajona my boss lady, you my boss baby. Tena wife material, my honey bunny. Ola, ae, honey bunny wuna bana. Yeah, wengine wote wanachia, yeah, yeah.